Imana ikomeze barinde.
Yimwumva ni radio ijwi ry'Amerika yivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Uyu n'umwanya wa Gasaro ka Buraga, umwihariko w'ikiganiro muri Sanga. Ndabasuhuje muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Aho muri hose ku migabane yose y'isi nongeye kubaha ikaze kandi bashimira ko mukomeje kuba benshi mukurikira ikiganiro Gasaro ka Buraga, umugereka w'ikiganiro muri Sanga. Buri cyumweru ku ijwi ry'Amerika dufatana urunana tugafata mu mugongo ababyeyi babuze abana babo, ariko ntibacike intege, bagahora babashakisha. Hari abashakisha abavandimwe babo, hari abana nabo baba bashaka kubona ababyeyi babo. Ikiganiro cy'uyu munsi gifite umwihariko. Umwihariko nta wundi, ni sabukuru y'amezi atatu ashize iki kiganiro gitangiye. Ntimugire ngo ni gukunda ibirori, impamvu irakomeye.
Je suis contente de t'entendre. Je suis contente.
Ikintu nahoraga ndota, ariko mvaga kidashoboka. Nari mbizi.
Oui, je comprends.
Ikintu kona genzi n'iki? Iminsi myinshi mushakisha, ntago natindiriye. Naratekerezaga nazamutse umusozi nsaba Imana kugira ngo izakore igitangaza izaduhuze. Mu by'ukuri nanjye vraiment nshimye Imana yo mu ijuru.
Iki kiganiro kijya gutangira byatewe n'umwana w'umuhungu Thierry Hitimana utuye Nyabisindu, wandikiye ijwi ry'Amerika dusaba kumufasha gushaka mushiki we Dushi Ingabire. Bari bamaze imyaka 30 batandukanye. Muri iyo baruwa harimo kandi mpuruza y'ineza y'umugabo witwa Katarabibwa Festo, na utuye Nyabisindu washakishaga umwana we w'umukobwa Marcel Celine Kamunazi. Nawe bari bamaze imyaka nk'iyo batandukanye. Nyuma y'ukwezi kumwe Marceline yarabonetse impundu zivugira imushirarungu. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ibiri, Thierry Hitimana na mushiki we Lucy Ingabire bitaga madame bari impfubyi, barerwa na nyirakuru nyakwigendera Nyiramatama witabye Imana. Tumaze ibyumweru bitatu gusa dutangiye kumushakira umwuzukuru we. Mbibutse gato uko Thierry Hitimana yatubwiye uko mushiki we yagiye.
Icyo gihe banjyanye muri Arusena ya Home Don Bosco ku mupadiri bita Simon Cyprien, ariko yarapfuye mu minsi ishize.
Hanyuma mushiki wawe nawe yoherezwa i Gatagara.
We yagumanye na mukecuru, then mukecuru ashize bigeze muri mirongo cyenda na gatatu nibwo yaje kumujyana muri Arusena y'i Gatagara. Nubwo ataramugaye,
wowe baguhaye Orufena ya Padiri Simon Cyota Makara. Hanyuma mushiki wawe Dosia Ingabire bamuhaye nde?
Ubwo nyine amakuru bamuhaye bamushyikirije uwo Aimable, kubera ko Aimable yari umusosiyare nyine.
Aimable uvuga ni irindi zina rye? Ni irihe Aimable?
Yitwa Umurerwa Marie Aimable.
Niwe bahaye umwana?
Niwe bahaye umwana kuko yari umusosiyare.
Ayo makuru ko wayamenye nyuma y'imyaka myinshi, warayatohoje wa mugani, urayashungura neza umenya ko ariyo? Hari abaturage batuye aho Nyabisindu bakubwiye ko kuko ariko byagenze?
Ko bya impamvu ayo makuru nayatohoje icyo gihe nari maze gukura, kandi kwa Simon bamaze kurangiza kwiga bamaze kunsezerera. Abaturage bari aho ngaho baturanye na mukecuru nibo bampaye amakuru. Bamaze kuyama njya n'i Gatagara kuri shiridi nyine mu baturanyi baho, njya no kwambwa bahake bampa amakuru uko byose nyine byagenda. niba bagiye bampa amakuru yuko iyo procedure yagenze.
Abo banda bahabwaga nde? Bahabwaga ikigo cyagatagara nyirizina cyangwa se bahabwaga Marie Mable umurerwa?
Actually baha Emabre niwe wabashaka niwe wazaga wabadotaga kuko yari umuyobozi nyina aho ngaho yari umusosiyali. Kuko iyo baza guhabwa ikigo cyagatagara nyirizina ntabwo byari kutugora bari kutwereka n'amadokima yabo, ariko Emabre niwe wari bashinzwe kuko yajyaga no hanze y'ikigo akajya kuzana y'abandi.
Hanyuma yabazana akabohereza hehe abo bana?
Abo bana babaga bafite imiryango, yabaga afite imiryango nyine ikorana na Gatagara, akaba ari bo abaha bakabajyana
mu bihugu by'i Burayi.
Akabajyana nyine i Burayi kuko Belgique niyo yari fondateri y'ikigo cya Gatagara, cyane ko n'umuyobozi wabo yari wo muri Belgique nyine.
Hanyuma wandikira ijwi ry'Amerika, hari n'undi mwana washakishaga Marceline Kamunazi, kuki watusabye kugufasha kumenya irengero rya Marceline Kamunazi?
Impamvu nabasabye gushakisha uwo mwana bita Marceline nawe ni uko yari uwo muturanyi, kandi ikibaguzo cyanjye kimeze kimwe n'icya Gatarayirwa Festo, kandi we nta wundi mwana agira mukuru wana wari bumufashe gushakisha nyine umwana we. Ubwo rero nahise mvuga ati reka mbifatanyiriza hamwe kuko n'ubundi ikibazo kiri hamwe, kandi n'abamujyanye nyine ni bamwe. Ni nayo mpamvu rero navuga ati reka mbifatanyirize hamwe.
Marceline Kamunazi niwe wabaye imfura y'udusaro na n'ubu tutarabona imiryango. Thierry Hitimana yafashije Festo Katarabibwa kwishima, ariko n'umusaza akomeza kuba hafi buri munsi, bakamamagara bambaza niba Ingabire namubonye. Abayoboraga ishyirahamwe ryamuvanye mu Rwanda ryitwa Les Eritrines ryakoreraga mu Bubiligi batubwiye ko batamwibuka. Ambasade y'Ububiligi mu Rwanda idufasha ibyo yashoboye, itubwira kandi ko dosiye za mbere ya 94 zitakibaho. Minisiteri y'ingabo y'Ububiligi nirwo rwego rukuru rwa leta twitabaje rugafata umwanya wo gusaba abakozi bakuru bose kudufasha gushaka Lucie Ingabire. Ntacyo byatanze, ariko nongere nshimire byimazeyo Minisitiri w'Ingabo w'Ububiligi wadufashije cyane kugira ngo dushobore kumenya amakuru amwe n'amwe atandukanye yerekeranye na Lucie Ingabire. Nifashije kandi urukuta rwa Marceline Kamunazi yashyizeho rwo guhuza abana bashaka kumenya ababyeyi babo, maze undi nawe ijwi ry'Amerika afashije guhura n'ababyeyi be Gabriel ya Karemi yiyemeza kumfasha kugeza tubonye Lucie Ingabire.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Lucie Ingabire amaze kuboneka, namuhaye amwe mu makuru y'umuryango we, cyane cyane aya musaza we umaze imyaka 15 amushakisha arishima. Abantu bakuri musaza we ati uzamundamukirize umubwire ko nishimye. Nahise mpamagara Thierry Hitimana dore uko yakiriye iyo nkuru.
Mu by'ukuri umutima wanjye ndumva unezerewe cyane, kandi nshimye Imana yo mu ijuru n'urugendo rwose nakoze mushakisha kashyiramo imbaraga zanjye zose zishoboka, ndetse rimwe na rimwe amafaranga akahagendera kubera amatike njya kubaza hirya no hino. Rwose ni iby'igiciro, nshimiye Imana yo mu ijuru ko hari ikintu yakoze, kandi nari narayihigiye umuhigo yuko umunsi nzaba namubonye nzajya gushima Imana nyine mu rusengero. Rero nshimye Imana yo mu ijuru yumve ko nyishimiye nubwo ntarajya mu rusengero, ariko nabwo igihe kizagera ngeyo. Nshimiye Imana yo mu ijuru.
None nujya mu rusengero niki uzabwira Imana?
Ikintu ndayibwira icyifuzo nagize n'urugendo yabonaga nakoze njya gushaka mushiki wanjye igihe cy'imyaka yari ishize namubona. Ndajya kuyishimira nyibwire yuko yakoze imirimo ikora muri ibitangaza abanyishimiye bimvuye ku mutima. Ndahishima nyine icyo gihe ndanayiririmbira nyine ikindi kandi urumva gushima nago bizabirangiye gusa una icyo gihe utanga nituro ndanatanga nituro cyane yuko ari wo muhego nyine nari narahinze.
Teri iyi nkuru ya mushiki wawe wigeze uyisangiza umusaza Festo Katarabirwa, mwararanye amajoro, mwagendanye imitaga, ashaka umukobwa we nawe ushaka mushiki wawe, ibi byishimo mwarabisangiye?
Mu by'ukuri narabimubwiye, umunsi wabimbiraga narabimubwiye, yarishimye cyane. Ikindi twasezeranye yuko kubera kubw'ibyo ibibazo byose twahuye nabyo, urugendo twakoze, inyota yatwishe, ahantu twagendaga bakaduca amazi, aho twagiye gushakisha hose, twavuze yuko tugomba gufatanya tugakora umunsi mukuru tugafatanya, wenda abo bavandimwe bacu baba badahari tugakora uburyo twafotora tukazaboherereza amafoto mu rwego rwo gukora celebration y'icyo gikorwa Imana yadukoreye. Ubwo rero twarabisezeranye na warabizi.
Icyo ni igitekerezo cyiza rwose. Muzishime munezerwe.
Murakoze cyane, ndabashimiye cyane. Nawe uzamumbwirire yuko mukunda kandi mukumbuye, kandi ifite amatiko yo kumubona, n'indi miryango ifite amatiko yo kumubona. Rwose muzamudushimirire kandi mubwire ko turi bazima nta kibazo. Imana yaraturinde, turinda genocide, turinda n'ibindi byago bindi. Nubwo umukecuru nawe yakagombye kuba yaramubonye, ariko ntabwo byashobotse. Ariko uzamutubwirire yuko nawe yamukundaga, uzamutubwirire gutyo yuko tumukunda kandi tumukumbuye, kandi twishimiye kongera kumubona mu muryango igihe cyose twari tumaze tumushakisha.
Narabimubwiye ko umukecuru we nyirakuru wamureze wamukunze ko yitabye Imana ejo bundi akitaba Imana mu gihe twari tukimushakisha. Birumvikana ko byamubabaje kumva yuko yatabarutse atamubonye, ariko izo ni inzira z'Imana. Ibyo ngibyo arabizi.
Ntabwo nanone ari nanone stere sinasoza ntashimiye ijwi rya Amerika. Yakoze akazi gatoroshye, yakoze umurimo ukomeye. Nge rwose ntababeshye, ntabwo nari kubishobora pe, sinari kubishobora. Mwagendanye n'Imana kandi namwe ndabashimira. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha utagabanyije.
Thierry, ndagushimiye cyane. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Igihe cyose igize ikintu ukora cyiza kigira icyo gihindura mu buzima bwanyu, ibikoze inshingano zayo. Kandi Thierry, guma ku murongo ndebe ko nabona umushiki wawe, hanyuma muganire gato.
Bonsoir.
Ça va?
Wow. Oui, j'ai pris ça va.
Je suis contente de t'entendre. Je suis contente.
Je ne sais pas si ça va, mais on collabore.
Aravuze ati nishimiye kukuvugisha. Thierry dit qu'il est à son tour très content de te retrouver.
Ariko ndeshema kurutaho uko namubonye amaso ku maso kuko biracyari.
Il dit qu'il a l'impression d'être dans un rêve et que sa joie surabondera quand il te verra face à face.
Bien sûr, moi aussi, c'est... Désolée.
Sois forte, Lucie. Ça ira, ça ira.
Ikintu nahoraga ndota, ariko mvaga kidashoboka. Nari mbizi.
Oui, je comprends.
Ntabwo nasinziriye, naratekerezaga nazamutse umusozi nsaba Imana kugira ngo izakore igitangaza izaduhuze. Mu by'ukuri nanjye vrema nshimye Imana yo mu ijuru. Ubwo mperuka guhura na mukuru wanjye Rukundo mbere bwo muri Jenoside, amarangamutima yaranze neza neza ngarira nkajya nkubonamo Rukundo, ariko nawe yaje kwitaba Imana. Ubwo rero ni wowe nasigaranye gusa mu mutima wanjye, sinzi nanjye kubyakira byananiye.
Mukomeze mwihangana ariko amarira y'ibyishimo ntawe uyatangira. Donc
ndashaka kumushimira ibyo yakoze byose, ubwo yabikoze wenyine, njye ntabwo nari mbizi. Iyo mbimenya mba naratangiye gushakisha kare, ariko ubu noneho tugiye kureba icyo twakora, atari ugusubira mu gihe cyahise, tukareba ejo hazaza.
Kiri ibyo byishimo byanyu nanjye turabisangiye, cya kivi twateruye turagisohoje ka gasaro kaburaga kabonetse dusi ingabire arabonetse. Nimugende rero namwe ibyo byishimo byanyu mubisangire n'abandi.
Nawe ntabwo wagenda, ntabwo wagenda, nawe nagushimiye kuko Imana yakoze ibikomeye kugira ngo iduhuze. Abantu benshi byari byarabananiye kudufasha muri urwo rugendo rwacu, ntabwo wancika, ntagushimiye. Imana yo mu ijuru, ubu tuvugana pfukamye imbere y'Imana gushimira ko wamfashije kandi unkoreye igikorwa cy'indashyikirwa. Hano mu Rwanda niko tuvuga, ni igikorwa cy'indashyikirwa. Imana yo mu ijuru n'Abanyarwanda muri rusange nabo babyumve, n'abantu bumva ijwi rya Amerika hanze mu Rwanda hose kwisi, ngutabiye umugisha utagabanyije. Imana yo mu ijuru izakongerera.
Urakoze nawe Thierry.
Ndabashimira cyane, ndashimira cyane ruriya rubuga rwa Facebook. Ndahamagara Gabriel mushimire. Ndabashimira mwembi ko mwagize umuhate, ko muri babiri cyangwa se bane mwese hamwe nabo ntazi, mukora akazi keza ntabwo mubyiyumvisha. Birandenze, sinari mbyiteze, ni igitangaza. Ntabwo nari nzi ko bizambaho, tugahiteka ko biba ku bandi, ariko bibaho no kubyemera.
Agasaro kaburaga,
agasaro kaburaga. Mu kiganiro cya gatanu mwumvisemo uwitwa Denis Habimana washakishaga umuryango we mu Rwanda, atuye mu Bufaransa. Icyo twari tuzi ni amazina ya nyirakuru wamusigaranye, nyina wari utuye mu Matyazo ya Butare mbere yo kwitaba Imana. Twari tuzi kandi ko mbere ya 1994 se yari atuye ahitwa mu Mikingo hahoze ari Komini Maraba. Ikiganiro kimaze guhita ku Ijwi rya Amerika mubyara we Denise wa Maria, umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda, yaratwandikiye twarabahuje bagirana urugwiro. Nyuma yaho nahamagaye Denise wa Maria ngira ngo numve uko mubyara we yakiriwe mu muryango.
Icyo nakubwira nuko tunezerewe, tumeze nk'abantu tumaze imyaka tuziranye, kuko urumva natunguwe no kubona isa nkontakita vuba, turavugana ariko turi mu buzima bwa buri munsi. Nawe umuntu byuka waramutse ute, umeze ute, turi gusangira ubuzima bwa buri munsi, turanezerewe.
rwose yahise ambwira ko yifuza kuvugana nawe ndabimushishikariza kugira ngo muvugane mugirane urugwiro ruganje.
Antuka twaragane ndi uko umunsi yanyoreje message ama histoire ye yose uko yari meze kukurumva no muntu twena no gutwa tuzi ko igyarakiriwe nawe urumva yagiye kiri umwana mutoya abanza kusa nkuntegura donc abanza kuma message nge nyiyibona kumusobanura kuri message numvaga bitumvikana ngo birashoboka ko naguhita ngo hamangara arambaga turetse gatoya kumara ku kanya tuza kuvugana twamaranye isaha n'igice nayo ingira ngo cyatumye tunatandukana nuko umwana yaragiye kwita ku mwana urumva ko twari twahujurwe twaganiriye sinzi ukuntu wabyumva twabanje kuvuga ubuzima ndamusobanurira kubyumva bimwe na bimwe urumva biragoye kuko ni information ziza ari nyinshi cyarimwe ariko bimwe arabyumva twize twigera mu buzima kutuganira nk'abantu bamaze igihe baziranye so urumva kuva iyo minsi yose ntabwo dusiba kuvugana n'ubu ngeze mu rugo mbona harimo message ye ntabwo ndayisoma urumva ko tumeranye neza n'abandi rero mu rugo bose ntarabasha kuvugana na buri umwe wese ariko bose bazi amakuru ye twabashije yahise anama n'amafoto ye bose baramuzi igisiga ni ukuvugana buri umwe rero ubwo arifuza gutangira urugendo akabanza kuza kuko nibwo byaba byoroshye.
Ejo bundi tuvugana yambwiraga ko arimo ashaka indege izamuzana mu Rwanda.
Antuka ari gushaka kugira ngo ari kuvuga ati ubuzima mfite ngira abo dusangira nibyo nakubwiraga ngo twasanze asa nka onkle wacu witabye Imana mu minsi yashize ndi kumubwira no ko watinze iyo dukontakta mbere niwe byibuze bari kuba umuhuye amaso ku maso kuko niwe wari usigaye nyuma ya Jenoside. Biramubaza ndi kwibaza rero icyo kiri gutuma ashaka umwanya nawufusha ubusa.
Yewe mureba nkibona amafoto ya mbere nabonaga asa na nyirasenge ari we mama wawe
asa na onkle we donc cyane. Nawe ubwo yarabibonye ahita confirm.
Ku ruhande rwa papa we nabwo muzakomeza mufashe kugira ngo yageze mu muryango ubu ndamubarekeye rwose ibyishimo nanjye turabisangiye. Bidatumishije yuko mwishimye nicyo dukorera
yaturishimye pe mwakoze akazi gakomeye ku makuru ya papa we mwadufasha amakuru mwabamuzi tukareba ko natwara twagerageza tugashakisha ko ari uwo yabona wasigaye kuko urumva nta yandi makuru twe dufite na make kuri papa
ngaho rero mukomere kandi mukomeze kugira ibihe byiza.
Murakoze cyane kubw'imirimo mukomeje gukora ikomeye.
Nahamagaye kandi Denis Habimana mubaza uko yumva ameze nyuma y'iminsi mike yavugana na mubyara we ndetse banahanahana amafoto y'abagize umuryango abariho n'abatabarutse.
Ibyishimo byansabagiye kubera ko kuva mu myaka 2019 niho natangiye gushaka umuryango wanjye kubera ko mbere nibigiraga ko igihe kitaragera ndetse na nubwo nari mfite uwo nabaza ubu rero noneho nabonye wo mu muryango wanjye ni mubyara wanjye yitwa Denise kandi sinabasha rwose ko na nubu amarira y'ibyishimo yahorana n'ibyishimo byinshi ni ikintu ntigeze mbona ikintu nahoraga ndota ikintu buri wese aba yifuza kugira kubasha kubona abo bamuvukana mu muryango no kubasha kubamenya n'intambwe ikomeye mu buzima kandi no mu mugambi mfite wo gusubira mu gihugu cy'amavukiro nishimira ibyiza bigitatse. Ntabwo nashimira bihagije radio yanyu na David Masake nafatanyije rwose mubishimirwe na n'ubu ndacyafite igishyika kuko biracyari bishya. Ikindi kandi nuko hashize iminsi itatu nandikirana na mubyara wanjye anyohereza amafoto nkagenda nterateranya nkanamenya bene wacu ku ruhande rwa mama ahasigaye ni ukureba ku ruhande rwa data bimeze nk'inyenyeri yaka indangaje imbere ndishimye cyane.
Doni Habimana mwabyumvise arashaka kumenya amakuru ku ruhande rwa se umubyara hano ku ijwi rya Amerika tugitangira ubushakashatsi twamenye yuko ashobora kuba afite mushikiwe witwa Genevieve mu Kandamage washatse gishamvu Genevieve mu Kandamage rero niba wumva ijwi rya Amerika uzagerageze kuduhamagara kugira ngo tuguhuze na musaza wawe Doni Habimana Doni Habimana ugira ati niteguye kujya mu Rwanda kandi hari nabandi bana benshi bambwiye ko bifuza kujya mu Rwanda ariko bakagenda nk'abanyarwanda harabari mu Bufaransa hari nabari mu Bubiligi bambajije uburyo bworoshye bwo kubona ibyangombwa nabasezeranije kuzababariza uhagarariye u Rwanda mu Bubiligi Dieudonné Sebashungure yambwiye ko ambasade yiteguye kubakira no kubafasha kugira ngo babone pasiporo kimwe nabari mu Bufaransa cyangwa se ahandi nabo bagana za ambasade zabo abo mu Bubiligi no mu Bufaransa rero narabatumikiye mwitegure mujye iwanyu mu Rwanda mu gihe mu bishakiye
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
wikiki ntege
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe
mukomeje kumva ijwi rya Amerika uyu n'umwanya wo gutumikira mwebwe mwese mu twitabaza mushakisha abanyu duhere kuri Ingabire Farida utuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Kimironko akagari ka Bibare umurenge w'Intashyo
ndashakisha umwana w'umukobwa witwa Gihozo Samantha
Gihozo Samantha mwatandukanye ryari mwatandukanye he
twatandukanye hagati y'icyenda kabiri n'icyenda gatatu twatandukaniye mu murenge wa Nyakabanda yari umwana wa mukuru wanjye yitwaga Uwantege Marie Aime uwo mwana yatwawe n'umudamu witwa Mushashi Beatrice
uwo mudamu Mushashi Beatrice yamutwaye yamujyana he
njyewe nari umwana ariko amakuru make y'ibyo nibuka yamutwaye avuga ko hari abazungu b'abafaransa bari kwadopta abana bakazabajyana mu Bufaransa
hanyuma za mu rugo kumushaka cyangwa rimwe mwagiye kumushaka kugira ngo aze gufata uwo mwana
Mushashi yari umukiriya wa mukuru wanjye wundi witwa Gasana Yvonne yakoraga muri salon de coiffure kwa Rubangura abimuganirizaho ko hari abafaransa bari kwadopta abana hanyuma mukuru wanjye abibwira mama abibwira na mukuru wanjye ari we nyina w'uwo mwana bemera kumutanga
nta bandi bana bari mu rugo kubera iki Gihozo ari we watoranijwe nta bandi bana bari bahari
bari bahisemo gutanga abana babiri murumuna wanjye witwa Gwanyirigira Ramura na Gihozo Samantha hanyuma basanga Gwanyirigira Ramura arengeje imyaka iyo bari gufatiraho abo bana twari dufite ikibazo cy'itotezwa mu rugo kijyanye n'ibihe twarimo by'icyenda kabiri by'amoko baravuga ngo reka batange byibura abo bana babiri hazagire niyo twapfa hazagire abarokoka mu muryango Ramura ntibamufata nuko bamwemeye
Gihozo agenda yari afite imyaka ingahe
uko mbyibuka ashobora kuba yari ataruzuza umwaka
none se uwo mudamu Beatrice Mushashi umwana mujyanye yamujyanye iwe yamuhaye abo bazungu ako kanya byagenze gute kugira ngo umwana ave mu rugo ahabwe undi muntu agenda ajye hanze hari umutegetsi aho hafi mwari mutuye mwabwiye muti uyu mwana aragiye
nta muntu babibwiye wundi w'umuyobozi cyangwa se w'umutegetsi ahubwo hari inzu babanzaga gutindamo inyamirambo munsi y'ahantu bitaga kuri bawu umuhanda w'amabuye ndahazi niyo nzu aho yabaga ndahazi narahageze
iyo nzu se yacungwaga na Mushashi cyangwa se hari abandi bari bayishinzwe
ntabwo njye urumva ayo ni amakuru nagendaga numva mu bantu muri mama cyangwa kuri mukuru wanjye nari umwana utabasha kumenya ibyo ari byo ahubwo aho mpagurukiye gushakisha nibwo iyo nzu nayigezemo kuko nagiye kubaririza ngo umenye nyirayo ambwire amakuru y'abantu bari baramukodesheje inzu muri icyo gihe
Farida umaze imyaka ingahe ushaka murumuna wawe
natangiye gushaka maze imyaka 11 mushakisha
washakiye he
nabanje gufashwa n'umusaza witwa Gasana Ndoba kuko we afite ubwenge bw'igihugu bw'u Bufaransa. Hari na dosiye twari twarakoze twandikira ambasade y'u Rwanda mu Bufaransa kugira ngo badufashe gushakisha, ariko ntekereza ko Gasana Ndoba yaba yarigeze kuvugana na Beatrice, kuko Beatrice yavuze ko mu gihe twamushakishaga ko bitemewe ko yatubwira amakuru y'umwana kubera yuko ngo atarageza imyaka 18, ngo niko amategeko ya adopsiyo amera.
None se Igihozo amaze kugira imyaka 18, mwigeze mwongera gushaka Mushashi kugira ngo noneho mumubaze amakuru y'umwana wanyu?
Ndoba niwe wabimfashagamo, ariko yambwiye ko atemeye ko bongera kuvugana. Yaramwandikiraga ntamusubize, ntabwo bongeye guhura, ariko gisinicaye nagerageje gushakisha kuko umugabo wa Mushashi babanaga kera witwa Uwihoreye Charles, yari koloneli mu ngabo zo kwa Habyarimana, yabaga mu Rwanda. Naje kumva itangazo ko yapfuye, ngerageza gushakisha ahantu yabaga, ndavuga n'ibyo byose Mushashi arazana abana gushyingura se. Ndahayoboza, ndahagera hamwe nsanga barimutse njya ahubwo hari kubera ikiriyo, nsanga Mushashi ntiyaje ahubwo haje abana gusa. Abana ntabwo nababonye, barambwiye ngo bagiye ngo nimba ari mu Ruhengeri kwa bene wabo. Nahagarutse kabiri ntababona, nyuma barambwira ngo ntejo bazasubira mu Bufaransa. Hanyuma njye ndavuga ngo kuko ntari bubone ukuntu mbabona, ndagerageza kujya ku kibuga. Naragenderwa nishyuye ku kibuga cy'indege, nsaba Imana ngo imfashe baherekezwe na Mukase kuko we nari namubonye. Imana yaramfashije, Mukase arabaherekeza, abana ndabavugisha ndabibwira, baranga bati barabitubwiye ko wadushakaga tuvugisha mama, ariko mama yavuze ngo tuguhe umwirondoro we, ahubwo wowe uduhe uwawe niyumva biri ngombwa azakuvugisha. Ntabwo yigeze amvugisha, ntabwo nahagaze, nagerageje no gushaka musaza we witwa Mfizi Christophe. Ndamushakisha aranyemerera, turahura muri hoteli ya Loprenta, turaganira mubwira icyo namushakiraga ko mushiki we yadutwariye umwana, yatugiriye neza aramutwara, ariko ntagashaka kutubwira amakuru y'uko abayeho n'aho ari. Nawe yanga kumpa adresse ya mushiki we, yambwira ngo abantu bari hariya ntabwo biba byemewe ko guha adresse ye nyirayo atabihisemo. Nyuma nkajya muvugisha kuko yari yambwiye ngo arabanza bimuganirize, nawe biza kurangira nta kindi kintu amareye. Ntabwo narekeye kuko nagerageje no kujya kwa Gisimba mvugana na Gisimba. Gisimba arambwira ati Mushashi yaradukoreraga, ariko nzi ko hari umuzungu twakoranaga keretse niba ari wowe watwaraga abo bana, ati witwa Berthe Artigo. Ndaza nsakinga kuri Gogo ngo ndebe Berthe Artigo, mbonaho amazina ye, mbona ibyo byose mwicyo gihe yakoreraga Kinshasa. Ariko mbura undi muntu ubimfashamo kuko njye ntabwo nize cyane uburyo nari kumwandikira. Nageze ku mukozi wareraga abo bana bakiri muri iyo nzu. Yitwa n'umudamu witwa Magi, ngira ngo ni nk'umukongomanikazi. Nawe namugezeho mubaza amakuru y'aho hantu, arambwira ati jye nahavuye kare kuko umupadiri waho nanjye yashakaga ko muha umwana wanjye muto nari mfite, ati kandi agashaka ko mumuha ku ngufu. Mpitamo kureka akazi ndagenda, njye nagiye abo bana bagihari. Hanyuma mbwira ko yari umupadiri, ati ariko sinibuka izina rye. Icyo nakoze nagiye Saint Andre, kuko kera mbere ya Jenoside ho gake batwoherereje ifoto ya Gihozo Samantha ngo yabatijwe. Ntekereza ko wenda yabatirijwe muri Saint Andre, naho njyayo. Banyeretse amafishi yose yo guhera 1992, mburamo ayo mazina. Njya ku yindi kiliziya iri imbere y'isoko rya Kimisagara, sinibu kuko rwitwa kiliziya ihari. Nkibaza se ni Blanchard se ni Otto se, ariko sinamenya izina ry'uwo mupadiri.
Uwo mupadiri reka mukubwire, yitwa Pierre Jo. Ni umupadiri uwo mu bapadiri bera narashakishije ndamumenya namutangaje nabo hano ku ijwi rya Amerika akaba ari we wari ufite abo bana inyamirambo.
Ubwo rero nageze aho mera nk'aho mpagaze iyi minsi nibwo namvaga nzajya gutekereza kuko kwa Gisimba bari banyemereye ko bagiye kunshakira nimero ya Mushashi bakazazima nkamuvugisha cyane ko bakoranye ko Gisimba yarambwiye ati Mushashi yakoze hano yari umusosiyare wacu. Ubwo rero nicyo nari ntegereje nahoraga mpamagara umudamu wa Gisimba akambwira ngo izo nimero agakaye yazanditsemo ntarakabona ngo ariko nawe azakomeza nshakire numvaga ari aho nsigarije icyizere. Kugera ku ijwi rya Amerika ni umudamu w'inshuti yanjye naganirije ukuntu nabuze umwana wacu kandi mba numva binteye ishyaka ryo kumubona kuko mama we yaratureze nyuma ya Jenoside nubwo yapfuye ntaratugeze ariko yaratwitangiye. Hanyuma ijoro ry'ejo bundi nibwo yamamagaye arambura aho nyiboneye muhamagaye arambwira ati wa mudamu wabajyaniye umwana yavuze ku ijwi rya Amerika. Ntiwamwumvise ni Mushashi ati ni Mushashi Beatrice uko wambwiye amazina nahise nyafata numva noneho aremera kuba yatanga amakuru y'abo bana bajye. Nanjye nahise nandikira Simutaka Boy kuko turaziranye cyane ni nk'umuvandimwe wanjye aba ko yamuza namwe. Bukeye rero ngira ngo ejo nibwo yampaye nimero zanyu.
Farida Ingabire amaze imyaka 15 ashakisha muri umunawe ubudahwema Beatrice Mushashi avuga ko amaze imyaka yose yarabuze. Mwaramwumvise mu kiganiro cyacu cyo mu cyumweru gishize nasubiye kumushaka musaba kumfasha gushaka Gihozo ngo duhoze Ingabire wavuze ko atazaguheka atabonye Samantha Beatrice Mushashi ikaze ku ijwi rya Amerika.
Nuko murakoze nshimiye Imana nizeye yuko hari abantu wenda ijambo ryanjye rigera ku mutima.
Hari benshi rigera ku mutima barimo uwitwa Farida Ingabire wahamagaye ijwi ry'Amerika atubwira ati namenye ko hari umudamu witwa Beatrice Mushashi wavugiye ku ijwi ry'Amerika ati kandi uwo mudamu Mushashi niwe watwaye murumuna wanjye witwa Gihozo Samantha. Uwo Samantha Gihozo waba umuzi?
Uwo mudamu ambabarire we ntabwo umuzi. Uwo mwana witwa Samantha Gihozo iryo zina ndarizi. Hari n'umuntu twigeze kuvugana twandikirana w'umwavoka bari bashatse bagira ngo nawe nawe mbaza ntabwo umuzi sinigeze mpura nawe twakoroze correspondance kuri email.
Uwo mwandikiranaga agombe kuba witwa Gasana Ndoba.
Yego shengewe ni Gasana Ndoba.
Ni Gasana Ndoba mbye ko Gasana Ndoba ari we mwandikiranaga akubaza amakuru y'umwana.
Yego bambi. Nawe ntabwo twari tuziranye rero Gasana Ndoba. N'umuntu bari banyuzeho noneho amuha korodone zanjye noneho ubwo turavugana mubwira aho umwana isi association yamujyanye. Uwo mwana iryo zina rwose ndarizi yari umwana mwiza cyane. Noneho association yamujyanye na ni Lumière des Enfants niyo yamutanze. Noneho bakaba barakoranaga na wa mupadiri nakubwiye twavuganye wari Nyamirambo.
Padiri Pierre Jo.
Yego.
Ingabire Farida avuga yuko murumuna we Gihozo Samantha ari wowe wamuvanye iwabo ukamujyana aho ngaho i Nyamirambo. Amakuru ya Gihozo wayabwiwe nande wayamenye ute?
Yewe uzi ko ntabyibuka neza. Ntabwo mbyibuka neza. Icyo ni ikibazo gikomeye.
Reka nkwibutse.
Ngaho nyibutsa kuko ntabwo nyibutsa neza, nyibutsa rwose kuko igihe gishize ni kirekire. Abana bagiye ni benshi bakagira inka nziza we.
Ndayishimiye. Nta nyirasenge mwari muziranye?
Iwabo kavukire ni hehe? Ibyumba?
Reka tugume hafi i Kigali. Nta mudamu wagusukaga imisatsi wakoraga muri salon de coiffure kwa Rubangura mwari muziranye
birashoboka ko mpa ahubwo uzi utumye nibuka kubwo ko Gihozo Samantha ahubwo mise nibuka ko umwene umuntu wamutanze yaraturanye n'umwisengeneza wanje igikondo ahubwo byo nibyo byo none hakavuga yuko umwana yarerwaga na Samantha Gihozo ndumva nari nkwiye kubanza nkareba wa mupadiri hari abantu nshobora gushaka bakampa numero ze bambwiye ko ari nanga ko ari muri retraite nge ntabwo tukiranye dufitanye contact rwose ndumva bimbabaje kubona ntatanze igisubizo kinejeje ntabwo abana benshi nanjye nzi ahantu baherereye ariko ahari nimbwira abantu bakampa inomero z'uwo mupadiri nkamuvugisha akemera kumvugisha buriya naza guha igisubizo gishobora kuba cyashimisha uriya mukobwa ati si we birambabaje cyane ukubona uyu mwana ahubwo urumva
yashakishije henshi mbere yo kugera hano ku ijwi ry'Amerika yatubwiye yuko yabonanye n'abana bawe igihe bari bagiye gushyingura umufasha wawe ari we
yo mbese ni wowe wanyoherereje ifoto umuntu wamunyagamutsa
ndagira ngo nkibutse n'uwo nguwo rero kandi icyo gihe wababwiye yuko aho Samantha Gihozo ari uhaza ariko kudashobora kubaha amakuru kubera yuko atarageza ku myaka 18 ibyo nibyo
oya ntabwo ari uko yaratagerageza ku myaka 18 ahubwo nuko icyo gihe nari nkiri muri activite ngikora ndi umwassistant sociale en activite kandi umwassistant sociale aba agomba kugira ibanga ry'akazi rigengwa na article y'inahangaha y'ibari 45 si ngombwa kwivuga noneho icyo gihe bikaba bivuga yuko iyo uri umusosiyali ntabwo utanga amakuru y'amadosiye ikindi kandi ni uko mu by'ukuri ntabwo ari ukubera ko yari adafite imyaka yujuje 18 kuko icyo gihe abana bagenda ndumva ariho nari naravuganye n'uriya mugabo ko Gasana Ndoba kandi nkaba naranamuhaye ayo makuru ya Lumière des Enfants ahubwo ubwo numvaga nshobora kuzashakisha uwo mupadiri nkamubwira akaba ari we ushaka kubana kandi abantu Lumière des Enfants narabahamagaye icyo gihe umusekereteri wabo yanga kugira icyo ambwira ariko icyo gihe nomero nari mfite nazihaye uwo mugabo witwa Gasana Ndoba kuko numvaga kuko ari umwavoka numvaga aramutse abahamagaye directement ari umwavoka we yababwira icyakora iyo njya kugira amakuru kuko abo bana iyo umuntu uvuze uti umwana ugize umugisha akingiwe ikibaba inkuba y'umuyaga irajihitanye abantu abandi bararokotse uwo mwana urokotse aba agomba kubonana n'abandi
nibyo nyine
ubwo rero ntabwo birambabaje kubona nta gisubizo gishimishije mfite ubwo nzareba umupadiri
nukuri umupadiri
ushobora kuvugana
rwose ugende urebe uwo mupadiri niba yumva ijwi ry'Amerika niba hari n'undi mupadiri wera umuzi nawe adufashe kugira ngo iyi dosiye ya Gihozo Samantha ishobore gutungana ku Gasaro Kaburaga kaboneke none uzatuhamagara mu minsi mikeya uramutse ugize icyo ugeraho rero
ningira icyo ngeraho nzaguhamagara n'uwo mukobwa umudamu Farida mumubwire rwose yuko uretse n'uko ari na Samantha umwana w'umuntu twari dufitanye urwo rugwiro ariko n'abandi bose uwo ari we wese abagomba kubona umuryango we ibyo ngibyo ni ibintu nanjye bindi ku mutima ubwo nindamuka mbonye uwo mupadiri rero nkavugana nawe nzongera nkuvugishe rwose nkuko uyu munsi nakubwiye yuko wampamagaye ngahita nyita.
Madam,
ndumva bimbabaje rwose kubona kugeza iki gihe nye hashize igihe kirekire ashakisha.
Ubu Ingabire Farida kimwe n'abandi benshi bashakisha abana babo ari ku ijwi rya Amerika arakumva, wamubwira iki?
Yego, ntabwo ari ijambo rikomeye, ariko ni ukugira ngo muhumurize, mubwire yuko intumwa ze zose zangezeho. Izo mvuga zangezeho n'uyu mugabo witwa Gasana Ndoba twaravuganye, twaraganiriye par mail. Namuhaye nomero za telefone z'iyi association Lumière des Enfants ikorera muri Bretagne. Ubwo rero nari nzi yuko babonanye. Nyuma yaho urumva ko yahuye n'abana banjye, banzaniye ifoto, mpise mbona umuntu ifoto bazanye ariyo, ko ntabwo namumenye neza, kuko barambwiye ngo ni mwene wacu, ngo ni mubyara wanjye, ubundi barambwira ngo ni inshuti yanjye, ariko abantu mbajije bose bakambwira yuko batamuzi. Nuko ndicecekera, none Imana impaye kumumenya. Rero Ingabire, rero ukomeze ugire umutima ukomeye, uriya nitugire umugisha uyu mwana azaboneka. Ni mukuru, afite imyaka irengeje 18, ubungubu ku giti cye, na ndamutse mubonye ashobora natwe kuba adushakisha. Ndamutse mubonye namubwire ko murimo kumushakisha kandi ko mumukunda. Kandi nanjye ndamutse mubonye byaba ari umugisha. Rero ndamuka mubonye nzagaruka mbwire uyu nshimiye Imana aza kugezaho amakuru arambuye. Twizere yuko Imana yamuragiye nk'uko yari yamuturagije, Imana yaramuturagije, twizere ko akiriho kandi ko bari atwumva n'umuntu twumva muzi yamutubwirira. S'il y a quelqu'un qui entend ce message, qui est en contact avec Samantha Gihozo, qui est adoptée en France.
Niba hari umuntu wumvise ubu butumwa akaba aziranye na Samantha Gihozo waje kurererwa mu Fransa hagati y'umwaka wa 1992 1993, ashobora kumubwira ko umuryango we warokotse mu Rwanda umushakisha, ko yavugana n'ijwi rya Amerika cyangwa se akambwira yewe Beatrice Mushashi. Nagize uruhare muri gahunda yo kumushakira ababyeyi hano mu Bufaransa, ariko ntabwo nibuka umuryango wa muhawe. Nzi ko yababonye binyuze mu ishyirahamwe Lumière des Enfants riri ahitwa Lyon mu karere ka Bretagne. Ndabashimiye cyane.
Natwe turagushimiye Madame Beatrice Mushashi. Ukomeze udufashe kugira ngo dushake utwo dusaro twose twaburaga duhereye ku Gihozo Samantha Agasaro Kaburaga. Nongeye kugushimira mbikuye ku mutima, ugira umunsi mwiza.
Nawe urakoze cyane, kandi Imana rwose ikomeze kugenda imbere muri ibyo bikorwa urimo. Ni igikorwa cyiza cyane, Imana ikuha umugisha rwose. Nshimiye Imana.
Agasaro Kaburaga. Dutumikire kandi Dieudonné Ntawuhorakize ari mu karere ka Gasabo mu kagari ka Rutunga. Dore abashakisha.
Ndarangisha ni Uwimbabazi Veneranda, twakundaga kuyihina tukamwita Vena, na musaza we witwa Niyonzima.
None se mwatandukaniye he?
Ubwo intambara yateraga 94, ababyeyi be baje kwicwa, mama we yavukanaga na mama wanjye. Noneho ihunga riba riraje, nyirakuru byara papa wabo arahunga ajya ku Kibuye. Ageze ku Kibuye bajya muri zone Turquoise. Umuryango wa Médecins Sans Frontières urabafata ngo bababwira ko bazabagarura intambara irangiye. Icyo gihe babashyize mu bwato babajyana Igoma, ngo bageze Igoma babajyana mu Bufaransa. Kuva icyo gihe nta makuru twigeze kumenya.
None aya makuru ko numva asobanutse wayabwiwe nande?
Nayabwiwe na nyogokuru wabo, we arashaje cyane, njya mvugana nawe kuri telefone, we ari mu ntara y'Iburengerazuba hafi y'aho itwa Gisenyi.
ntazina mwigeze mumenya ry'umwe muri abo bantu bo muri Médecins Sans Frontières bamujyanye.
Ntazina na rimwe twamenye, gusa batubwiye ko ngo babandikaga mu bitabo, babandikaga mu bitabo byabo no bakababwira ko intambara nirangira bazabagarura mu Rwanda.
Kuva icyo gihe nta handi mwigeze mushakiriza, nta yandi makuru mwigeze mumenya?
Ayandi makuru twigeze tumenya, hari umuhungu ngo waje mu mwaka washize ababwira ngo ko bageranye mu Bufaransa ngo ariko ataza aho baherereye, abasigira nomero ngo tuzamuhamagare. Izo nomero nakomeje kujya nzihamagara ntabwo zigeze zicapa.
Uwo muhungu yitwa nde?
Ntabwo izina rye nabashe kuyimenya. Uwo mukecuru abaje tese, umuhungu yitwa nde, arambwira ngo izina yaragiyibagiwe.
N'umunyarwanda cyangwa se n'umuzungu?
Yari umunyarwanda nawe yajyanye nabo bana icyo gihe muri 1994, we icyo gihe yari afite imyaka 8.
Izo nimero za telefone yabasigiye waba uzifite?
Arahure nazanditse na Murika nkazireba.
Murika uzinsomere.
Yego, nakamenyetso ko guteranya 33 72 83 2.
Dieudonné ntawuhora kize, nagira ngo ngushimire icyizere ufitiye ijwi rya Amerika, tuzagutumikira.
Ndabwira amahoro Nyakubahwa Veniste, turagukurikirana cyane kandi dukunda umuhate ugira mu kazi. Imana ikomeze guha imbaraga.
Urakoze cyane. Tukiri aho muri Gasabo, mfite ubutumwa bw'umwana w'umukobwa ushakisha umuryango we. Ushobora kuba uraho irutunga cyangwa se hafa aho, kubera ko imirenge yagiye yegeranywa. Uwo mwana yitwa Jacqueline Mukamparirwa, atuye mu Bubiligi, yavukiye irutunga hahoze ari muri komini ya Gikomero, se yitwaga Ruteto, nyina kitwa Nyirantazimbaraga. Ntayandi mazina y'amakirisitu bari bafite. Icyemezo cy'ivuko cyashyizweho umukono na Rukubayihunga Michel, wari burugumesitiri mu mwaka w'1991. Mukarusagara Atanasia niwe wakiraga amafaranga ya komini. Mu mwaka w'1992 nibwo yabonye ababyeyi mu Bubiligi.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Undi dutumikira ni Tuyisenge Honorine, ari mu karere ka Nyarugenge i Kigali.
Turangita umwana witwa Ngirimana, yagiye mu buryo bwa saritasi, ababyeyi bacu bamaze gupfa. Izina risanzwe banyitaga yabazi izina rya Bebe, bamujyana muri ubwo buryo. Turarangisha rero ahantu yaba ari ahariho hose yakumenyesha, kuko yagiye afite imyaka 5, yagiye ababyeyi bacu bamategeko. Abaye ariho yatubwira ku mazina y'abandi bana b'abavandimwe, hari uwo bita Kamanzi, mukuru wo bavuka n'umukurikira, uwo akurikira uwitwa Mukunzi, Mukunzi ni murumuna wanjye. Muri abo hagize uwo yibutsa akakumenya, yazatubwira, kuko turamutasa kandi turamukumbuye. Twasigaye turi abana b'imfubyi, buri wese arahahahe, ariko turamukenteye. Bibaye ari ibitunga tukamubona, twakumva twishimye.
None agenda mwamenya igihugu agiyemo?
Yagiye mu buryo bwa karitasi, kuko icyo gihe natwe ababyeyi bamaze gupfa, natwe twagiye muri orukerima ya karitasi. Yagiye mu buryo bwa karitasi, baratubwira ngo igihugu cy'Abafaransa nibo bategetse kugira ngo babatware.
Mu bamujyanye nta n'umuntu n'umwe wibukamo izina cyangwa isura?
Oya, mu bantu bamujyanye uretse umutantine bitaga Garatia, ubakorera muri karitasi, niwe muntu wenyine nibuka, nta bandi bantu nibuka.
None se wigeze witabaza uwo Gracia, ubwo niba agikorera muri Caritasi ariho, ashobora no kuba yumva ijwi ry'Amerika muri aka kanya, wigeze umwitabaza umubwira uti uwo musaza wanjye wamenye irengero rye? Ari aho ngaho hafi i Kigali, uzashaka akanya ujye kumureba umubaze. Natwe turagutumikira ku ijwi ry'Amerika, ariko uzagenda urebe Gracia umubwira uti nyaboneka nimufashe menye aho Kano Gasaro Kaburaga gaherereye, azagufasha. Natwe hagati aho tuzagerageza kugufasha uko dushoboye.
Agasaro Kaburaga.
turangirize ku butumwa bwa Fatuma Vestina mu kande matuye mu kagari ka Biryogo murenge wa Nyarugenge akarere ka Nyarugenge umujyi wa Kigali.
Umuntu ndangisha ni umwana wa murumuna wanje yabyaranye n'umuzungu, ahubwo nagize amahirwe hari akazi n'abantu bamwe bambwiye ngo yitwaga Wensi niba ari Wensi Joseph Wensi, ntabwo nzi ukuntu babyandika no kubivuga, gusa abantu babiri bambwiye ko ngo yitwaga Joseph Wensi. Yabaga i Kanombe, abyarana na murumuna wanjye, yaramukoreraga. Umwana ntabwo yaramuneza ageze muri iyo myaka, yarebaga isura ye ukuri ari umuzungu, abantu bavuga ngo ubwo ni igiki, bakamufata imisatsi bakagira gute. Yari amaze no kuva mu kazi, umwana rero abona ngo abo bantu bamujyana. Ntabwo nzi abo bantu bamujyanye, icyo numvise ni uko yajyanywe ngo n'ababikira babiri. Nakubwiye ko yari afite umudamu w'inshuti ye. Uwo mwana aho amariye gukura akajya yandikira uwo mudamu, kugeza igihe murumuna wanjye yapfuye bataravugana, uriya mudamu da Froza Kanzayire bafite ukuntu bakominikana bakandikirana. Igihe rero murumuna wanjye yari mu bitaro, uwo da Froza uwo nshuti ye yaje kumusura, noneho mujyana hanze ndamubwira nti kubera iki umenya amakuru y'umwana wa murumuna wanjye ntuyabwire nyina, nubwo ubikorera iki kumbe kumubeshya ngo uri inshuti utari inshuti. Ariko mu kugenda k'umwana, uwo da Froza yari abifitemo uruhare, ngira ngo niwe washatse abo babikira ngo bamujyanye, ashobore kuba ari we wabashatse.
Ni uwa murumuna wawe ariko ntabwo wambwiye izina rye?
Ye, umwana wa murumuna wanjye izina yari afite bari baramwise yitwaga Magnifique Uwamahoro. Naje kumenya ko yandikiye uwo mumama w'inshuti ya murumuna wanjye, amwandikira ibarwa amubwira ko ashaka kumenya mama we umubyara. Amubwira ko iyo barwa narayisomye niwe wari uyifite, amubwira ko yitwa ubu yitwa Valerie. Amubwira ko afite naboherereje mwebwe ifoto. Yereka uwo mumama ko afite umukope. Gutyo nuko byari byanditse n'umwana w'umuhungu, hanyuma yandikamo ko aba mu Bufaransa. Ami iyo foto barayisikanye ndayizana, buriya nibwo buryo nakomeje kuyibika biza kugera igihererejo. Ubundi numvise ikiganiro ndavuga ni Magnifique ngiye kumubona, ubwo mfite ifoto ye, nubwo ntazi ikoranabuhanga nzashaka umuntu abinyoherereze. Ni kwa kundi rero nabwiye umwana twari kumwe arabikora, arabikoherereza n'agafoto ke aza bamutwara ako gafoto narako narakaboherereje.
Byose ndabifite kandi ndahamya ko igihe kizagera mu kongera mukabonana mukomere, kandi mbashimiye icyizere mufitiye Ijwi rya Amerika.
Turakoze cyane, ni ukuri sinzi kugushimira. Nubwo ntaramubona ariko numvise mfite icyizere gikomeye cyane, kubera umutima mwiza, ubwitange witangira Abanyarwanda. Ngomba wabonye abana babuze ba mama babo, Imana izabiguhembera. Ni ukuri kandi tuzabigusabira ku Mana.
Hari n'abana bari mu Rwanda batwandikira badusaba kubafasha kumenya aho bakomoka, n'abana batigeze bamenya ababyeyi babo. Abo ni nka Uwimana Wanda atuye Igikondo muri 94, yari afite nk'imyaka 8 n'ukugenekereza, kubera ko nawe ntabwo abizi, nta mubyeyi we azi. Niba uri umubyeyi we ukaba warigeze kujya kumusura mu kigo cy'imfubyi cy'Igakoni ikiramuruzi, yarakuze aragushaka.
Shaka gasaro kawe uzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe uzakabona,
wicike intege
shaka gasaro kawe uzakabona,
shaka
gasaro kawe
uzakabona.
hani ho dusoreje ikiganiro agasaro kaburaga twari twabateguriye kuri uyu munsi dukeneye inkunga yanyu amakuru yanyu ineza yanyu kugira ngo ayo mashami yose aho yashibukiye hose agaragane iwabo umubyeyi wabyaye yongera heke umuvandimwe mwareranywe wongera umuciryera uwakubyaye atakwanga n'ugatakureze wumve ko ari amagi yabatandukanije mwembi ndabashimiye mbifurije gukomeza kugira amahoro abahakanya ko kumva ijwi rya Amerika radio yanyu ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.